nyoma nyoma twali bafumbi banange ebitibwa twaba wanga naye abami baffe bola babo yekako mu bagondera baso babo ejogo bali susa omusajja muleka sajjalate batugana n'enkoko mukyala talya nkoko noba mufumbira okuva ku mande mpaka sande
Tugwera ke, abashara tuzena nkola mpya ebyo tunyome.
Wemwa jenga